السلام عليكم كلانتي وناكسن دغستي الكسو دواد الراديو غرغار مدشا ارمها بني ادني مدى غرغار وهو معلومات اخبارات وفيديا بلشوين تكون دقان دداب فافي وليبا كونفورت وجير برنامج كمان توح مرتين أو مسؤولين كسعودة WIK أو كلا ريموند موارا إيو عبدولي الشيخ حسن tahay aan ku soo dhaweynaa Raymond Mwara iyo Abdulli Sheikh Hassan oo iyaga markaasi barnaamijka marti ku ah welcome Raymond
so do I good morning everyone our listeners
aan wuxuuri subax wanaagsan dadkan dhageysanayo ama maqlaya
are we happy today to discuss with you one of the favorite topics with us as agencies
waxaanay maanta waan ku faraxsanahay inaan muxuu ahaa idan kala muraaqashoon ama aan marti aan idin la wadaagno mowduucaas oo aad iyo aad muhiim ah ama aad muhiim ah
and you want also to make it that it's also good for you
waxaan karaan aan u maleeyno dhahay macna idin kana inay idin fiican tahay
so come on board and enjoy our talk today
oo dhay soo dhawaada hadalkanagana waxaan rajaynayaa inaad maanta si fiican u dhageysanaysaan
Today we look at the issues that are affecting communities and especially the areas of protection.
Maanta waxaan ka hadli doonaa muxuu ahaa arrimo ku saabsan waxa la yiraahdo muxuu ahaa bulshada.
It is a duty for all human beings to make sure that
we safe. Maanta waxa haga maana ilaalinta ama muxuu ahaa dadkii oo la ilaaliyo.
It's our duty to make sure that everybody feels safe.
Waana anaga wuxuu yiri waa shaqadeena inaan xaqiijino qof kasta inuu nabad dareemo inuu nabad yahay oo dhiguna haysanin.
And they are protected.
Adareen la difaaco wixii xumaan ama wixii dhiba laga ilaaliyo.
Is there anyone near you who you feel they need to be protected?
Wuxuu su'aal buu weydiiyay wuxuu yiri qof adiga ku dhow ma jira oo aad jeceshahay in muxuu ahaa la difaaco ama la ilaaliyo?
It's your responsibility and it's my responsibility.
Waxa weeyaan u dhahay waa aniga mas'uuliyad isaaran iyo adiga mas'uuliyad ku saaran inaan arinta difaaca aan sameyno ama aan ilaalinta aan sameyno.
For human beings to live lives that they are in peaceful
and bilaadan ka dhan si ay ugu noolaadaan nolol oo nabad ay ku jirto si ay ugu noolaadaan
peaceful environment and they can enjoy their lives
si macna deegaan nabad ay ugu noolaadaan si nolol wanaagsan ay muxuu ahaa ugu noolaadaan
and because it's your responsibility and my responsibility
maadaama aniga adiga aan dhahay muxuu ahaa arintan waxay maartu waa mas'uuliyad ina saaran
so everyone can have an opportunity to talk about what they are going through
qof kasta wuxuu chaans u ahaa inuu heli kara inuu ka hadlo waxyaalaha uu la kulmayo ama muxuu ahaa uu face garanayo
if somebody is in pain
hadii qof uu xanuun hayo
if somebody is being hurt
hadii qof la dhaawacay
if somebody is being denied their rights to live
hadii qof laga xaqiray ama maartay laga dafiray noloshii maartay xaqii uu lahaan lahaa nololeed loo diido
so today we are discussing how all these people who have issues they can have a way to talk about it
waxaan maanta ka hadli doonaa buu dhahay dadkan hada aan sheegnay waxyaalaha dhibaatooyinkan fara badan oo sheegnay qof kasto oo haysta qaabki ay u hadli lahaayeen ama ay u soo gudbi lahaayeen ayaan rabaa inaan maanta sheegno
so me and you we are a community
aniga adiga ayay bulshada ka kooban tahay dhahay ana hadlayo adiga aan kula hadlayo waa bulshadii buu
and as a community there is a way people can talk what they are going through
bulshada wuxuu dhahayna waxa jirta buu dhaqaabab waxyaalaha ay la kulmayaan ay uga hadli karaan
So today we are talking about community-based complaint mechanism.
Waxaan maanta ka hadlaynaa buu dhahay bulshada arrimaha maartay waxyaalaha ku saabsan cabashooyinka bulshada ku saabsan qaabkii loo maartay loo wajihi lahaa ama maartay ka hadlaynaa buu dhahay ama ay u soo maartay ay gudbin lahayn.
Protection is that aspect of prevention and response to abuse.
Wuxuu leeyahay marka aan ka hadlayno protection waxa la yiraahdaa difaaca waxa weeyaan qofkii in la ilaaliyo haddana muxuu aha markii dhibku uu dhaco laga jawaabo.
Neglect and exploitation.
In macnaha ay muxuu aha qofkii in muxuu aha xaqiisi la dafiro iyo muxuu aha in la haleeyo ayadana xaqii qofku uu la haleeyo.
And even violence against anyone.
iyo muxuu ahaa shaqaaqo taasoo qof kasta lidi ku abuuray
so when we talk about protection
marka aan ka hadlayno dhahay protectionka ama ilaalinta
we say it's our responsibility as a community
macnaha waa mas'uuliyad ama mas'uuliyad wadareed bulsho ahaan ina saaran weeyaan u dhahay
as the agencies
anaga macnaha ka hayaa ahaan
the police officers
boolista
the elders
dadka duqeytida
the community leaders
dadka maartay kuma bulshada waa madaxda
the school head teachers
dadka maartay iskuulada madaxa ka
and anyone in authority
iyo qof kasta oo mas'uul ah oo bulshada dhexdeeda jooga
we are the people that everybody looks up to for their safety and protection
waa dadka muxuu ahaa dadkaas aan sheegay ee madaxda dhamaantood waa dadka dadku ay soo fiirinayaan xaqooda si muxuu ahaa arrimahooda u difaacaan
so when we talk of abuse
marka aan ka hadlo dhahay macnaha waxa la yiraahdo abuse ama maartay halaynta
it is where an individual is being ill treated
waa meesha qofka si khaldan loola dhaqmayo dhahay qofka hadii si khaldan loola dhaqmo ayaa ariga abuse english lagu yahay la isticmaalaa
and they are exposed to harm
marka dadka waxa muxuu leeyahay loo bandhigaya waxa la yiraahdo dhaawac macnaha in qofki la haleeyo oo dhibaato loo geysto ayaa loo bandhigu dhahay
and this will affect their well being
da arintana waxay saameyn ku yeelanaysaa ama ay caqabad ku noqonaysaa qofkii wanaagiisa caqabad ku noqonaysaa
and one lose dignity
marka arintaas ay dhacdo qofkii sharaftii buu dhuminayaa buu dhamaan hadii dhibka loo geysto sharaftii buu dhuminayaa
so all forms of physical
and dhamaan qaababka oo macnaha bilaan ahaan
sexual
xagga muxuu ahaa galmada
psychological
xagga maskax ahaanta
or emotional ill treatment
ama waxyaalaha xaga dareenka muxuu ahaa ku saabsan oo si xun loola dhaqmo
so all these people that we live with
dhammaan dadka aynu la noolahay
our brothers our sisters
waxa weeyaan waa walaalaheen iyo walaalmaartay walaalyaalkeen oo gabdhihiya
our cousins
waa maartay adeerradeen iyo abtiyaalkeen
our relatives
waa qaraabadeenii
and even our friends
iyo xataa saaxiibadeen way u dhahay
so as a community
macnaha ka bulsho ahaan
we take care of them from abuse
dhamaantood waa inaan ka difaacno oo ka ilaalino maartay halaynta ama xumaan ku sameynta ka ilaalino
and the other area we need to talk about is the issue of neglect
meesha kale oo rabno ayadana inaan ka hadlo wax weeyaan u dhahay meesha la dayac maartay xagga dayacitaanka
and neglect is deliberate or through carelessness
maana wuxuu yiraahdaan hadaan dayac hadaan maqasho laba ayuu ku imaadaa in qofka uu kas uu qofkan uu xaq ku lahaa uu dayaco iyo inuu muxuu ahaa uu ka noqdo qof aan maartay aan wax taxadar baan lahayn oo taxadar laan ay ka gantay labada way u dhahay
that is failing to provide or secure a human's right
qofku wuxuu ku guuldareysan yahay u dhahay inuu maartay dadkii xaq ku lahaa xaq ay ku lahaayeen uu siiyo iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen
and especially the vulnerable people in our society
khaas ahaan buu dhahay dadka tabarta daran oo bulshada ku dhex jira u dhahay dadka tabarta daran oo bulshada ku dhex jira
and maybe you have no idea who is vulnerable in our society
waxaana laga yaabaa buu dhahay wax fikrada inaan ka haysanin qofka muxuu ahaa tabarta daran ee bulshada ku dhex jira
and all of us may consider ourselves vulnerable
dhamaanteena waxa laga yaabaa buur inaynu saddex gelino inaynu muxuuha aynu dad maartay tabardar aynu nahay
because we all say we feel unsafe
maxay yar dhamaanteen waxaan dareemaynaa buu dhahay badbaadar aan dareemaynaa buu dhahay
but it's good also to consider children
laakiin waxa muhiim u dhahay in caruurta muxuuha la tixgeliyo
women
haweenka la tixgeliyo
the elderly
dadka duqeytida la tixgeliyo
and even people living with disability
iya hata dadka curyaamada maartay maartay la nool muxuu aha curyaanimada la nool
and maybe you can ask your neighbor there do you care about these people that I've mentioned
and dadka dariska kula ama qofka dariska waxa uu diin kartaa dadka hada la sheegay oo sida caruurta dumarka dadka waayeelka dadka curyaamada ma ka taxadartaa baad weydiin kartaa buu dhahay qofka dariskaaga
and what are you doing to make them safe
marka maxaa hadana sameynaysaa buu ku dhahay si dadkaas ay badbaado u dareemaan oo dhan walba maxaa sameynaysaa buu ku dhahay
So that act you are doing,
ficilka aad sameynaysu dhahay,
you are contributing to their well-being and their safety.
Waxaad qayb ka qaadanaysaa buu dhahay dadkii inay nolol fiican ku noolaadaan iyo inay badbaado ku noolaadaan baad qayb ka qaadanaysaa buu.
Hey, congratulate yourself and the person next to you.
Wuxuu dhahay waxaad u mahadcelisaa adiga naftaada iyo qofka agtaada jooga dhahay qof walba.
And tell them well done.
Waxaad u sheegtaa buu yiri shaqo fiican baa la qabtay.
We need also to ask ourselves.
Waxaan u baahanahay inaan dhahay inaan nafay aan isweydiino.
What is exploitation?
And exploitation waxa la yiraahdo muxuu yahay? Macnaha haleen qofka in muxuu ahaa oo la haleey, maxay tahay haleentaas?
Are you exploiting somebody?
Adigu qof kale ma haleeynaysaa buu dhahay ama si xun aad la dhaqmaysaa?
Because exploitation is
and maxay yale buu dhahay waxa exploitation ka haleena ama haleenta waxa laga wadaa?
You use somebody
qof ayaad isticmaalaysaa baa lagu yiri
for your own advantage
si adigu dantaada aad uga gaadhay qofka uu isticmaalaysaa dan adigu aad leedahay qofka kale aad aanu u jirin
so that you can satisfy yourself
si adiga aad naftaada adigu maartay u qanciso
or you benefit from them like you get a profit
ama si aad ayaga uga faa'iido
in unjust and in harmful treatment
and qab oo aan cadaalad ku jirin iyo waliba qab oo ay ku jirto dhibaateyn qofka aad dhibaateynayso
So as a community everybody is complaining.
And burushka burusha ahaan qof kasta wuu cabanaya.
And we have a tendency to say that these people they always complain.
And waxaan waxaan dhihi karaa buu dhahay inta badan dadkan wuxuu dhahay cabanayaan uu dhahay way cawdaan ama way cabanayaan.
Are there people you see they always complain?
And saal buu weydiiyey wuxuu dhahay badanaaba ma la kulantaan ama ma aragtaan dad cabanaya?
Those people don't always complain.
Wuxuu dhahay inta badan dadku wuxuu yiri ma cawdaan uu dhahay dadka noocaasa.
They are human beings who have an issue to raise.
And wa bil aadanu dhahay and kuwaas oo baahan inay arin soo koryaalan ama ay sheegan.
And you have 2 ears.
Wuxuu dhahay laba dhagood ayaa qof walba laba dhagood u qabaa.
And one mouth.
Hal afna waa leedahay.
So render to them your ears.
Wuxuu dhahay dadka ayaga dhageysu dhahay dadka ay dhibka ku sheegane waa inaad dhageysato dhahay.
So that you can hear what is this person asking you to do for them.
And si aad u maqasho qofkan waxa uu ku weydiinayo si aad ayaga aad ugu sameeyso.
And it is our responsibility to make sure that we listen to everybody who has a complaint.
Wuxuu dhahay waa inaga mas'uuliyadeenu dhahay inaan dhageysano qof kasta oo ay dhiba maartay complaint ama cabasho qabo waa inaan dhageysano.
You may not agree with them.
Inaan ku raacin baa laga yaabo dhahay oo marka ayada aan ku raacin.
But make them feel human by listening to them.
Laakiin waxaad ka dhigtaa buu dhahay dad in maartay bil aadana ka dhig dhageysiga dhageysanaysa marka hore dhageyso haddii dad wax sheegay haba ku raacin laakiin qofka dhibku u haysto waa inaad dhageysato dhahay.
And because there is nobody who talks the whole day.
Maadaama uu dhahay laanta dhan qofku una hadli karin.
Allow them to talk.
And hal mar ha halaan uu ogolow buu dhahay.
So when somebody talks.
Marka qofku hadlo.
They feel happy that you're making them human.
Wuxuu waxay dareemayaan farax bay dareemayaan iyo inaad maartay bil aadan aad ka dhigto dhageysatay dareemayaan buu dhahay.
And even if they complain about the sun is too hot.
Hadii hata qoraxdu inay kulushahay ay ka cawdaan.
They can do nothing about it.
Waxba kama sameeyo qoraxda Ilaahay baa iskaana waxba kama sameeyo karo dhahay.
At the same time you also can do nothing about it.
Adigana hata waxba qoraxda kama qaban kartid buu dhahay.
But you all can agree to bear the heat together.
لكن واحد صورة كرتان بقول أنا بقول البحاطة يا حيوان سوشي كرتان بقول نبغى نبغى كل الهواء يا حيوان دي كرتان
And the person will see you that you have listened to them. And that one you give them a reason to be human. And that respect is what we call human dignity.
Human dignity or
You could be having a question.
And
wherever you are listening us from, you can call us
and
ask us what do you do in certain situations.
Because you are the
one who is having the
complaint.
And we all have a right to complain. But mostly you get angry when you think nobody cares about you. And nobody can listen to you. So in the community we have community leaders. We have block leaders. We have the youth leaders. And the women leaders. And even when you go to schools, you find the head teacher. And even the teachers there. And all these people, one of them will listen to you. So do not be afraid. Do not stay with your complaint. Because you are hurting yourself. When you tell yourself no one
cares.
So as you listen to us, it is good to know who is next to you. And who can you talk to? And we start basically from where we live. So within our household, there is somebody you can talk to. So from the household, you get to the block leaders. And from block leaders, we have community
leaders.
And then if it goes beyond those people, you can make approach to the agencies. And in the agencies, and work the community together, there is corrective effort to ensure adequate safeguards and appropriate actions. That all these efforts are taken to protect
and
that is either from prostitution sexual exploitation or exploitation of any manner. So if you are a young woman there or a young girl there,
or
even as a young boy, I know you may be exposed to a lot of threats, and you may feel, if I say this, somebody is going to harm me. So as a community, we need to come together and establish a way to be able to express ourselves when we have something to talk about. If women can get together in their women groups and in their meetings, and they can be able to say that we have this way to be talking about our issues, then this will protect themselves. The same to men. And I know men feel very strong. And they have responsibility to protect their family. But you may find as a man, you are also hurt and exploited. So sometimes it happens that you may find yourself, somebody have done something wrong to you. Don't keep quiet about it. Find that group of men and talk about it. So as a community, we can gather together in small groups of our own representation. And talk about our conference. Welcome back. I hope you are enjoying our topic. And I've told you to ask your neighbor, are they safe? Do they feel protected? And especially men who feel that they are in charge.
خاصة هم بدوري بحاجة أم لا يوم هيك إني مروح مسؤولية ده هيان.
So you could be going through pain inside your heart.
وحلاقة ونحن مروحها حاجة قلبي هانت أبي جودها إن حنون أدري.
The good message is that somebody can listen to you.
And فكرة ده عن كوف أمارت عن كوف جدني وأنا سمح ويان إن وشروع قف أدي كوف دقي سنة يا.
And we talked about mechanism.
وحنا كهذا لقونا هاي قابب أيان كهذا لقونا هاي.
All a way to be able to speak out.
أما قاب قف كوف هاللي كرو دبعت هذا هاي ستة وصو بندق كرو.
Then on the other hand, somebody is listening to you.
And then I can hear you. I chira qof adi ko kuu dega isana yaa chira.
And to make sure that that message which you have sent,
si aadu haddii safarinta adi ko adirtay,
is kept safe.
In maana la ilaaliye.
With confidentiality.
Ayadu muu aha waliba and si marta ay ku jirto oo marta wax la confidentiality oo ah.
And
sirnima ahaan oo ayadu la garay oo maana la faafinaynin.
And an action is going to be taken. So it is very important for the community or any agency to be able to have that message or that complaint to be taken with all seriousness it deserves.
In muxuu aha si kas wax kasto oo maartay arintaas ay u baahantahay awood kasto ay u baahantahay in muxuu aha la qaabilo.
And we talk about confidentiality.
Waxaan ka hadalnaa arinta ayada arin macna sira inay noqoto oo maartay arin qarsoon.
It is that point of somebody have told you something about themselves.
Ee waxa weeyaan buu dhahay qodob meesha qof baa ku sheegay arin isaga naftiisa ku saabsan.
And you keep it to yourself.
Marka adiga naftaada baad ku ilaalinaysaa mooyeen qof kale uma sheegaysid.
Because you want the other person to be safe.
Maxay leey waxa doonaysaa markii sirti lagu sheego aad qarinayso qofka kale inuu dareemo inuu badbaado u maartay badbaado helayo.
And you don't want that person to be stigmatized.
And ma rabtid buu qofka isaga inuu caqabad la kulmo.
And I know this time there is a challenge with corona.
Xilliga waxaan ogahay buu dhahay inuu jiro caqabad ku saabsan cudurka la yiraahdo coronavirus.
Because when somebody says they have corona,
maxaa yeelay markii qofku ku yiraahdo waan xanuunsanahay corona ay haya,
nobody want to talk about it.
Ma raba la muxuu ahaa in oo qof uu ka hadlo ma rabo.
Because they are going to be stigmatized socially.
Maxaa yeelay dadkaas iyaga waa dad caqabad oo maarta bulsho ahaan la kulmaya.
So it is good as a society we think.
Waxaa fiican buu dhahay ka bulsho ahaan.
When somebody has a problem,
markii qof uu dhibaato uu la haysto,
when somebody is sick,
markuu qof xanuunsan yahay,
is it the opportunity for us to go and broadcast their issues?
Muxuu dhahay anaga faa'iido ma noogu jirto dhahay inaan arintoodii fashila ama aan faafino ama aan dhahno saasaa dhacday hebel baa xanuunsan arintan anaga faa'iido ma noogu jirto dhahay?
Definitely no.
Wuxuu yiri xaqiiqdii waa mayuu dhahay wax dano noogu jirta inaan dadkii arintooda faafino ama fashilo ma jirto dhahay.
We don't want to hurt people the way they have been hurt.
Marra muu dhahay dadkii inaan dhibaato u geysano sida maarta mararka qaarkoodba dhibaato loogu geysanayo.
And we don't want to be people that are going to hurt the person.
Marra muu dhahay inaan noqono ama aan qayb ka noqono dadka kale dhibaateynaya.
So confidentiality is number one.
Wuxuu yiri marka arinta koobaad in oo la rabo waxa weeyaan arintii inay noqoto arin sir ah.
So consider that any mechanism,
waxaad tixgelisaa buu dhahay tallaabo kasta,
or any way that we make that people can come to us and talk about it,
ama qaab kasta oo dadku ay noogu iman karaan oo muxuu aha arinta dhibaatadaasta ay noola ogaan karaan.
Whether we have a help desk in our offices,
haddaan doono aan ha jiraan meelo dadka ayaga lagu caawiyo,
or we have the boxes that are the complaint boxes. We make sure that there is safety.
Waxaan xaqiijinaynaa buu dhahay akhbaarta qofka ama cabashada uu keenay in si fiican looga taxadaro.
That the person can walk to that place.
Si qofku macnaha uu meeshaas uu si nabad ah ugu imaado.
And they feel safe.
Si ayagu waliba dareemaya inay maarta badbaado helayaan.
They can light a note.
Wax yar bay waraaq ku soo qori karaan.
And if you put someone there.
Haddii macnaha wuxuu dhahay qof adi meesha aad dhigto.
That person have a social skills.
Wuxuu leeyahay buu dhahay khibrad oo bulsho ahaan buu qofka isaga uu leeyahay.
And they are friendly to the person who is going to bring their complaint.
Haddana qofkii muxuu ahaa oo cabashada keenay ayay saaxiib leeyihiin.
And then in that process,
kabacdi
there is also the timeline.
Waxaa jira buu dhahay macnaha waxaan waqti uu leeyahay.
Because when somebody has put a note,
markii wuxuu dhahay oo wax yaro qofku soo qoro cabashada meesha uu ku rido,
of a complaint
oo ku saabsan cabashadiisa,
the time that that compre note was put, and the time the person will pick and open and read, and the action will be taken. It's very important. Because justice delayed is justice denied. And you can imagine this person have anger in their heart. And they are looking for justice. So it is good to have a mechanism that will maintain confidentiality, that will maintain safety, that is also accessible, and there is transparency. And it is done within a timeline. Then this one is reported. And you can get a feedback. So where you can confirm with the person whether they were taken care of and they feel safe. Thank you for listening to us. It's a great joy to have you. And we hope you have enjoyed our session. This is Raymond Maura, your counselor.
Wa tahay dhigaysteyaal wali waxaan naga socotaan radio gargaar madasha arimaha bini'aadamnimada waxaan filayaa in aad la socotaan barnaamijka gordho waxaan furi doonaa qadadka telefoonada oo aad soo beegsan kartaan ebertu 7 9 5 7 7 9 9 hadii aan ku celiyo nambarka aad soo beegsan kartaan idinkoo markaasi tala iyo tusaale la soo wadaagayo martida nagula sugan goobta waa ebertu 7 9 5 7 9 9 Hello, dhageystaha qad ku jira hadii aan u baaqo.
Hello.
Haa, walaalow aan ku maqalnaa magacaaga. Waan ku maqalnaa magacaaga halkaan naga soo wacayso.
Walaalow, sayra u jibto dhagaxdi.
Waa tahay hadii aad u gudugasho barnaamijka. Waan filayaa in aad la socoto.
Waa si fiican.
Waa tahay.
Aha, dhila.
Aha.
Kadib dibayay macnaa oo dibad sayd ee
waa tahay
dadana
waa tahay mahadsantahay waxaan filayaa in lagaaga soo jawaabi doono dhageystaha kale ee raba inuu ka qayb qaato hadii aan u baaqo hello dhageystay waa tahay dhageystaha si waan ka xumahay waan ismaqli weynay dhageystaha kale ee raba inuu ka qayb qaato hadii aan fursada siiyo hello dhageystay dhegeystaha soo beegsanaayo hallo haa walaal waan ku maqalnaa magacaaga iyo halkaan naga soo wacayso
war cabdullaahi agadheere joogee
waa tahay
maxaa looga hadlayaa
waxaan filayaa in aadan la socnin barnaamijka waan kula soo wadaagi doonaa wixii laga hadlayo hadduu alla ahaa awoodda la idmo dhegeystaha kale aan siiyo fursadda waqtigoo nagu yar awoodeed hallo dhegeystay hallo dhegeystaha qaad ku jira haa walaal waa ku maqalnaa magacaagi halkaan naga soo wacayso
waa samiro soraad kowle
haye waa tahay waan kaa gudbinaynaa fariintaasi walow uu waqtiga ku saamixi waayey dhegeystaha kale ee raba inuu ka qayb qaato haddii aan fursadda siiyo hallo dhegeystay hallo Thank you. وتحديد الاستيال وحنسو قارني قبيه دم بقى برنامج كا أنت سؤال نسوي ويدي سي يعني روائنا عندي بقول اليوم مسؤولين تسي مركزي وجوابان وجواب وافي أوسيان دي عندي بقول اليوم ريموند عبدولي يجوا مركزي جواب سين دونه تتكي نسوي دي.
Thank you for calling us and also asking for that question. All agencies, they have a toll number, toll free number.
And maybe
you can ask somebody who is near you. To check from the science board of the UNHCR. There is a number there you can call for free.
Number waxa jira lacag aan kaga goosan oo maarta darbiyada aad ka heleyso.
And because you are in Dagahare and the issue is the person could be very sick.
And hada dagaha la joogto qofkuna wuxuu ahaa xanuunsan yahay.
The hospital that takes care of the sick is MSF.
MSF ba joogan buu dhaga caafimaadka waa in maarta MSF lana xiriiro.
And because in the course of these discussions and conversation through the radio, the broadcaster will give you the number. So keep listening for today's discussion. And the number will be given as you enjoy our show. Mahasanti.
Thank you.
Waa tahdigaystayaal waxaan naga la socotaan radio gargaar madasha arimaha bini'aadnimada. Waxaan soo gaarnay qaybii dambe ee barnaamijka hadii aan ku celiyo iyagoo markaasi fariintooda ugu dambeeyay la wadaagayo bulshada Raymond iyo Abdulli.
Last message. Yaa ku
The last message is that safety is very important. For our all well-being. So it's your duty and it's my duty. To protect one another. So if you see any wrong being done to someone, please report it. If you see somebody being violated, don't keep quiet. Be the voice to the disabled. Be the voice to the children. Be the voice to the women. And to the men who are vulnerable. Especially our elders. Raise your voice. Your voice is a voice of God. Thank you so much.
waa tahdigaystayaal waxaan soo gabagabeyn doonaa insha Allah duu Allah awood leeydmo intaas ayuu noogu eegay barnaamijkii ay martida ku ahayn Raymond Mwara iyo Abdulli Sheikh Hassan oo markaas ka socday hay'adda WIK barnaamijku waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Maxamed Hassan waxa farsameynayay Cali Raage intaan barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doona sida iyo nabadgelyo